wamemchoko zamani
wafina atuonekane kama mlango wa boda boda awambie ngoma nipo na mada babalesh ona na 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 na
ghetto
sina promise wala miadina
ghetto
ona na 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 sijapanga takuona na na
Chanti Baba Nasma
nataka kunipa mambo nasema kanipa mambo ujamani nipe mambo mambo nipe mambo nipe mambo dada nipe mambo nipe mambo mambo nipe mambo nipe mambo dada nipe mambo
toba
baba les changwa dira kitambo mpaka na badilo jita baba wa kambo wana boza nguza ngambo adifanya mburu mambo akili yapo mbipia playboy wameukatikia goma langu la usela kabisa ndo amekuja kunimbia akili yapo mbipia playboy wameukatikia goma langu la usela kabisa ndo amekuja kunimbia kama wezi nisemesha nuna tunakona ka
kiko
kama wezi nisemesha nuna tunakona ka
kiko
ujamani nipe mambo Mungu yupo na wafina
Kumbolea
Inataka uwe mare na misa kina choni tuna
Anana inamlusha Jibu zangwa nasipenda sana Asa ile ya pusha Tuna penda kuimba na ipenda pusha
Washa
Naona inapagia Pusha
Washa
Kekangini zawa Luma kataka kunipa mambo
Chunk you supplier, a supplier.
Wanangwa Washington, wanangwa Fuskari.
Apo chacha.
Wanangwa Pentagon, wapima jokeli.
Apo chacha.
Wanangwa Pakistani, mwite sadari.
Apo chacha.
Wanangwa Gaddafi, wanuna gambuli.
Apo chacha.
Nimepita na uli asira. Nimewaona masera. Siku chinji na baba Ivan
Baba Ivan
Mwanangu b-boy Hilda usia wa boy Waze wa moshi nusu wapi Country boy No mada mada case Ibiti ya mada buwana Njerumani wa sara sara Leo na putanya chifira Baba Neshi
Yeah, you get what I'm making. Producer, mother, exciting, hilarious.